CK Music from us that
time. That's on the beat.
What is this?
When you see me junkie, I got some burrito. When I'm on.
Say, woo! Kuta karefwe yechi kuatinga kambo na jones atika fwa appetite. Expensive border chikwati ni Bugatti. Ufwe fende umfangana umfani shiningu fefile umfika. Katuli tizi tusangwa na wena riz. Katawa ntima wila mparama. Parama,
parama.
Fake arabe fin. Awali tiri na watu ambe.
Petasa on the beat. Awa
kushara wa kushara.
VM Records, Africa. Wagwan. Petasa on the
beat. TK Music Promos.com.